kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma folakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanara amma jalqaba akkamaltan ordofto takenya
kanatan sudan kadilbata yero maradiyatu qopi dergagoda chaina
Torbandar Ethiopia Ambassador United States Chief Commissioner Commissioner Policy Federal Ethiopia Mari Walinge Gesankesat Commissioner Policy Federal Ethiopia Namotor Umfa America Jiratan Kanjekumsa Ethiopia Kesatirma Tujeden Dabarfamani Akakinna Manif Gafatera Dubiman Embassy Chade Bi Sagale America of Kennanerat Imich Sera America Walin Akka Ilalam Himaniru Immakanarat Kat Iyefate Ogesota Sera Alam kan as United States case jiratan dubbisun mituku faqadu wan qopese qaba
commissioning policy federala ethiopia gafa chamsa kudan darbe fuula media hawasa facebook isaratte akkamattan set commissioner commissionicha dammalash gabre mikael ambassador united states kan ethiopia ervin masinga wali walargani mariachu ipse gama commissionerichan namoni dunfa united states case taani ethiopia case tjequmsa uma jiran dabarsamani akakenna manif degers ambassador chaga fachu ifom sera dimma kana kulkulle suf sagalen america kan gamfa africa dubihima embassy america kan ethiopia gafaten dubihiman embassy cha marzon karman gafacha amsa kula shambara kumalamaf digdemi afur debi kara emailing kennanin ambassador chief commissioner policy federala ethiopia dammalash gabro mikael walargani mariachu ipse United States ra hasawa namota kakasan kannen facasan rakole isan umani fi qamota kanangali walitti qabamu ilalchi se mariachu isani ipsani United States dimmaisa seera hojirra ole jirufi gama mirga heratin ilala kajirtu ambassador chief ipsu fi isani torban darbe odu kenye kesatti gaba sun kenye niyadatama dimma kana kanilalen namni tokko dalatala mi ethiopia te kan United States kesa jiratu Maliyo gode ergame gara Ethiopia tidabarfame kennamu danda jechun ogesota seera Dr. Heno Gabbisafi obbo nagesa oddof gafin DSF Dr. Heno Gabbisayo mudebisan
namoni yakadalagan kanjedamu ergamani murtese nemitoko yakamada jedama tumani murti okana basera yakadal dekt sinje ist murtese nemitoko yakamada hinjeda seerbi yakana mirga nama heddura ega toko lamafan Marinson ta'era yote wae yakka siyasa wali walqabata yokani mo political crime wali walqabata biye kana kisata kumati bet political crime walte jedamu almost himjiru jechu dandes namni akka first amendment yokani mo hera ke wata tokofa biye kanati yadasa hubannosa opinisa akka barbade karase karese enyu qekuf merga gutu da kara media tin kara barre samatin kara social media kara kaminiyu ababar bayr kai gudanda presidenti di america kai gudanda presidenti di dunya tattaris kai gudanda enyun yu kai gudanda political charge no kan political crime se yakki politika jano biye kana ke satti kasi adaf sizo sena sera biye kana ke satti heddon takaru yunju bai emuras eniyu mo yakko takan biye kana ilalan qofatte
obbo nagesa oddomo Namota yakka dalagan dabarsani walif kennun sera idila dunya tijalani garu biyonni laman duran wali galte akasi qabachutu irraye gamajechu nibsu
extradition kuni karawatamu biyota kara laman ta udanda to ko treaty yo jirata treaty chun wali galten biyota laman jittu wali galten yakkama wali dabarsani kennu treaty yo jirata o adana akasi wali galten akasi yo jirata inni la mesommo yo legal ten len granne reciprocity wanje da lujira reciprocity to money akamari ikakilli yokan ankana allen kana sigore ra tilen kana nago di wanje damu wani harka wali de bisu tokko gechu so amma america fito da jiddu treaty injira mo injuru jenne yo lalle haga amma treaty ni akasi yakama wali kenu legal ten akasi dabata haga amma an kuban ka jiraachuun beeku haa ta'uuti biyyoonni yeroo kamittuu waliigaltee akkasii godhatuu ni danda'u ta'a garu Ethiopian seera reciprocity jedhamuun gaafatu dandeetti because hariiroo diplomaasii waliin qaba waan ta'eef akkuma Ameerikaan nama asitti yakka raawwate ka itti murteessite Ethiopian mootummaa Ethiopiaatiin naa kennetti as fudhattu Ethiopianis gaafatuu dandeetti jechuudha. Yoo gaafatte maaltu laalamaa gara seeraatiin akkamitti laalama waan jedhuufi wantoota laalaman keessa tokko dual criminality waan jedhamu jiru. Dual criminality jechuun yakki nami sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisu yakka yoo ta'e fakkeenyaaf gocha Itoophiyaan seerri Itoophiyaa yakka jedhu ka seerri Ameerikaa yakka hin goone fakkeenyaaf yaada fi ibsachuu haga daangaa ta'eetitti ka Ameerikaa keessatti yakka hin ta'in Itoophiyaa keessa yakka yoo ta'e waan akkasiisaniin yoo gaafatame hin ta'u. Garuu gochoota biyyoota lamaanuu keessatti yakka ta'an yoo taate haala tiriitiin hin jirretti tokko tokkoon keeziin sun on case by case basis laalama jechuudha. Tokko tokkoon laalama keezii san yoo laalanu adeemsi isaa maal fakkaatti jira biyyi gaafatu sun extradition request hin gaafatti. Biyyi immoo gaafatamte tuni ila seeraatiin laalti. Seera biyya keenyaatiin maal fakkaata nu biras jira wanni kuni piroosesiin seeraa isaa akkam fakkaata waan jedhu hin laalti. Isarratti hundaa'ee yoo amansiisaa ta'ee murtee gara irra geettee dabarsitee kennitii jechuudha.
Mariin ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii walqabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisuu jedhu.
Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqee yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa awwaqe yookaan jeeqee yookaan unkuteessa jedhamanii biyya kanarraa biyya sanatti erguun seenaa biyya kanaa keessattis wanna dhagahamu miti. Kongiresiinis seera adda addaa kan inni koodifaayi gochaa jiru jira. Fakkeenyaaf Transnational Repression Policy Act kan jedhamu yookaan immoo seera daangaa darbee namoota hacuucu kan orku yookaan kan dhaabu. Kan akka inni baasaa jiru adda dureedhaan ni beeka. Gan biraatiin immoo Federal Bureau of Investigation kan immoo FBI ni mootummoonni biyya ala jiran adda adda jiran miseensota diyaasporaa isaanii kan ta'an kan biyya kana keessa jiraatan irratti xiyyeeffatanii akka isaan rakkoo adda addaa irraan ga'an wanna hubataniif qorannoo adda addaa geggeessanii innumaayyuu adabbii mootummoota biyya fagoo irratti adabbii akka isaan barbaadaa jiran hubannoon dhuunfaatti qabu jira. Fakkeenyaaf si kaasuudhaaf biyya indiyaa mootummaan indiyaa miseensota isaanii warra diyaasporaa as jiran irratti niiw yoorkitti fakkeenyaaf ji'a lama ji'a sadii dura namicha tokko irratti yaalii jechaa yaala. Namichi kun nama mootummaa indiyaa qeequdha. So wanni FBI godhe dhimma kana irratti namoota namicha kana irratti yaalii jechaa geggeessan qoratee yakka himannaa yakkaa irratti banee jira. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoo irraa si eega irraa si tumsa irraa pirootektii si godheetu bilisa si baasee si eega malee dabarseetti si kennu. Bakka torcharii sirra ga'uu danda'utti bakka rakkoon adda addaa sirra ga'uu danda'utti yoo seerrii fi abukaatoo si dhaabachuu hin dandeenye biyya ormaatti seerri biyya kanaa akkati achitti extradited taate yookaan immoo ergamtu kan si ejaju seerri akkasii biyyuma Ameerikaa keessatti akka dhagahamee hin beeku ammas hin jiru fuulduratti hin jiraatu.
Obbo Nageessaa, Itoophiyaarra namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyyarraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u?
Yaadaan waa mormuu, yaada mormuu, yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'a. Mormii bifa kamiituu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ibsattu sun garuu daangaa ta'ee dabree fakkeenya kan nama kakaasee yakkan nama geessu yoo taate, kan ejjechaa kakaasu yoo taate, yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Yakkoo akkasiin jira. Fakkeenyaaf namni tokko nama akkasii ejjeessa akkana godha jedhee waan yakka insaayitii godhu insaayitimentii yookaan immoo wantoota akkasii ka daangaa dabranii yakkoota gugurdaadhaan walitti hidhata jiraachuu danda'u. Gochoonni yaamichi tokko tokko ka jenoosaayidii sadarkaa jenoosaayidii yookaan immoo war kiraayimii gaggeessu jiru danga freedom of expression yokani danga yada fi sachu gira dabre hayakata anju wonnon akasi kuni siyasa gira dabran yakata uta isa kana fakkenna fisera Ethiopia ti ni motumani yo namota akasi santimate bakkan jirrelet tumtesisi su dendea motumma wonni nam serre America yokani mbo qamulen serre America alalani wonni kuni ugada biya kenna letti kun yakka niga facciisa sadarkaje durayo gen dabarsani kennu dandan garo exceptionoti tokko jiru namonni mo akasani himataman yokano nije dan wonni fatu dandano fakkenna fi biya sayo dake torture ta udanda ama legal systemin biya sani rakko qaba kana defensin akkana kun nijira ur America lawana kasille hubanno ke sani galcha
Dr. Henok Gabbisammo akkas jechuun ibsu
biya fagotti yokano biya rabakatte ustetti siyaasa keessatti hirmaachuun akkat jette nagaafatte yo waajjira sanatti naqani hirmaachuun yoote seera biya kana kaasuu kun jiru atta hirmaachuu dandeessa waajjira ofiisii dhaafranii gochuu dandeessa yookaan immoo kompiitii gootee ofiisii qabachuu dandeessa waajjira seenuu dandeessa garuu seerri biyya sanaati itti deebitu sun lammummaa Ameerikaa ofirraa rinaawansii godhii yookaan immoo ofirraa kaastu malee lammummaa lama baattee dhufuu hin dandeessu siin jechuu danda'a sun mirga isaati garuu yoo hirmaannaa ati jettu yookas ta'e wanti si rakkoon jiru akka seera beekanaatti hirmaannaan nuti jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa qeequu mootummaa Itoophiyaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu daangaa hin qabu seerri biyya kanaa daangaa dhaabee kan si rakku tokko hin jiru wanti si rakku nama irratti yakka dalaguu hin dandeessu. Namarratti jeequmsa qaamaatii fi jeequmsa yaadaa namarratti jeequmsa gaafa siin jedhu wanna vaayolent ta'e namarratti gaggeessuu dandeessu. Nama biyya Ameerikaatti isa ta'u mootummaa biyya alaarratti biyya fagoorratti isa ta'u. So wanni biyya kanatti hirmaannaa jedhamu akka barbaade daangaa malee yaada kee ibsattee qeeqxee jiraachuun wanna heerri biyya mootummaa biyya Ameerikaa siif kennedha. First Amendment right kan jedhu yookaan free speech clause kan jedhamu jechuudha. Daangaa hin qabu jechuudha. Inni daangessa jiru akka barbaadde abbaa barbaadde bakka barbaaddetti qeequu dandeessa. Disagree gochuu dandeessa. Tuffachuu dandeessa. Innumaa iyyuu ma barbaadde arrabsuu iyyuu ni dandeessa. Hamma vaayolensii irratti dikileerin goonetti.
Gaaffii biraan keessummoota kolamaaniif dhiyeesse namni lammummaa Yuunaayitid Isteets qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa walii wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaa fi ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama.
Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jettee? Akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shororkeessaadhaa yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shororkeessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Yoo immoo jaarmee sun yookaan gareen hidhatee lolu sun shororkeessaadha yoo hin jedhamne akka seera Ameerikaatti. Yookaan immoo dangerous criminal group kan jedhaman jira yoo akkas jedhamee classified yoo hin taane deeggaruun yaadaanis maallaqaanis teeletooniinis maaliinis mirga guutuudha. Kana kan si dhorku yookaan immoo kan si eeyyamu seera Ameerikaati malee seera biyya Itoophiyaa. Ammatti garuu qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru tokko faannoo Amaaraadha. Lama waraana bilisummaa Oromooti. Sadii TDF yookaan immoo TPLF dha. Isaan gaafa TDF TPLF Pretoria Agreementiidhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shororkeessaadha jedhamee himatamee hin jiru yookaan immoo liistiira taa'ee hin jiru.
Hin qabu. Namoonni biyya kennaa hin godhanii waan isaan godhan suni wanni haga ammaa hin gaafatamanii fi. Tokkoffaa namoonni qaama seeraa fi dhaqee himee yookaan hordofsiise fa'aa waan hin jirreef ta'uu danda'a yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun caqqisiise ta'a malee seeruma Ameerikaa asittuu dhoorkaadha. na lammi America ate e qama biya lammi biya birarra siyasa biya birarra neutral ta u de garus mormus ya da kan noni danda amale wan hidan no da wal qabata wan qawe fi lola ne fi violence kamura lammi America neutral ta u qaba sere jira seruma America ati noni ga facisa
Commissioning Policy Federala Ethiopia gafi namota nagenya Ethiopia jekan dabarsamani akakenna manif dies sejalam namota unfaste gare makada henkabu gama embassy United States kan Ethiopia jirunis addat makanna hameru hinjuru kesumotako Dr. Heno Gabbisafi obbo nagesa oddo gudangalate fadda nagan
kun copy and amanda musicat copy kun sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromora kan sini darbu copy kana kunde se kana sini desu an dokkad morda
mirgangalle yedakillensi musica afan oromo torban kana walisa george abbo sirba ada musica arsi kadakisi sun ufe copy dan namanna musica galgal kana sin sangal kam tri mal barbaadde maaluma bidde sittimnaan didda gazee badane ebo
maaluma yaadde sittimnaan didda kambe kambe bushi mala namaridda ebo ebo ya ebo 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 ya ebo ebo gale go takabata
seni loli maon maon jida
ebo ya ebo
ebo ya ebo
asim butus garba ebo
sagale america saganta fan oromo qoppi annamanna muzika fatihaniya sirbota heddu minni awataan kam kannen barakaminu imbuso sirbise kunimmo kanadaati mama africa mama hayo kadannaman wali
mama ehe mama
Timbone biya urman samne mirga kudu gamna adunya
Sound in Madden Channel Sir Bota Afanamara Sir Budam Bekam, Afanoromus Niganda, Sir Papa Pichu Jala Tamata, Unkume, Akatani Sirbe, Dinkira, the Meko Dabe Tora,
the Meko Dabe Tora, the Meko Dabe Tora, Unkumi Yona Yona, Unkumi Yona Yona, the Meko Dabe Tora, the Meko Dabe Tora.
Doftota kenya kopin nan naman na muzika sa gali Amerika sa ganta afan oromora. Isinifi kopi sinikanu marra wata. Durban nufu sirbotam duro gara gara tini. Amma wali chita janiti. Baka jirsan utifayata asinin jenna. Nagati bula. Ani babkadu morodat.
Sagalen Amerika sa ganta afan oromo. Galgala kesa sa alama fulaka jilka behanga sa asadid. Sambata afdilbat sa talaitit an sa ganta dabarsu. Kanara asratra wata. Kanisin kesu mese antujube horati. Kopi borinu litte debina, nagat bula.